Tonga Prince in the building.
Maguela, Maguela, Munada, eh.
Rini komedi wacheni, niranzuno takunanzia. Rini komedi wacheni, niranzuno takunanzia. Waritiba riranzuri jani. Nogo waritiba riranzuri jani. Rini komedi wacheni, waitiba lafu ya nanzia. Rini komedi wacheni, waitiba lafu ya nanzia.
Oh, Lucy from justnaija.com.